fode.
Ninge mukambe dia uma.
Akaje mukankura, voix de l'Amérique.
Ambafo ambafo.
Rafana to dunen kofe, voix de l'Amérique.
Ambafo.
Ambafo siglio na ambafo kama.
Ambafo de.
Ambalmo anibula Mohamed Touré kabo Washington DC aywa vieux soba kono no studio DC aywa biye juma do en janvier kalo otle mugani nanina e samba fla oni mugani duru amba fo jemuka o kenen sigrani wati krenkren na biata ko keme duruna oni tani flana e ambe soro bomako fien turukala kemeni fla san fe 202 FM bomako ona laminuna ambe soro fana radio parisien kan fien turukala bi konontoni tomisegi ka tominia san marala ambe soro fana radio kumase la buguni bi konontoni fla moptika obse kan soro radio oronaka bi konontoni saba oni tomi fla tumutukao ambe soro bi kononton oni saba ka Gaokao abeso kan soro kemeni woro oni tomikuleka aywa ambeso rofana anga finisra ofe ne Facebook page viewa bambara ambalmau aniula kokurala anga foli be ala me baga be ma malikono ani maliko kan ani munubeka mafle wal maka lame finisra fe bololoka aka bi jamkan babu bina talike Donald Trump ka fansarati flanana aywa Donald Trump ale kwan segna maison blanche la ka ke Amerika jamana kuntigi bi wulomulani binani ni wulomulana e san nani bolen ko fe fangana ayo wulele dake aka kalika chien jamukana tenandon ko Amerika ka sanu wati o damnena aye la yuta ko doni minon hakew no ye douanier ani saleu nambu wele ko tax ulu kurabena buli jamana werouka wa aye jamana no wele ko état d'urgence au dol la selike mexix danche weromna o mie jamana konota lauka keleli yoro dangane mumbe kasro wali mumma konone no au fe Donald Trump ka fansarati flana nina chamambe ku yerany ningola farafina gunjo ro ye jume Amérique jamana kokanko politiki kura strategela okama ni munumba fe ku dado anga bi jamkana absekansro nega jurufe 001 202 619 0270 ote dunkana fufla kele fla fuere fla woro tani kononton fu kele fla ani bi wolola walma abseka bataki chama fona fien sera fe noye Facebook ye viewa bambara aywa Halisa anga fuli be alame bagoba munume mali kono ani mali kokan krenkrena aywa anga fuli be be au bismillah anga jemukani keneka noy amba foy anga bi alame kelao amina kuma dama anga bi duna anfe oye excellence ye samake nale mali jamana fanga la sigide koroye end jamana na nga politiki mado fana aywa mi Sisan asigilembe ya Amerikia ni wati kerenkeren na abina kambulu. Ani mawere chama benu haklina di ninka. Ani awere munu mbe malila. Amina kuma di au chama makuma falen falen la kanyashi jamana kura. Sugandi noe Amerika president binani ni ulun lana e Donald Trump. Aye kalika shenke tenendon. Aywa o yamorea kuna aka jemuka nkofe. O don folo la aye yamorea sarati chama mbadeta. Kanyeshi akabarama. Kerenkerena anwerebina ming kuma mungu kambi uye aywa jamana kona la talau no ye tungala kou kafara musoya ni che haka kafara aywa deme mungu mbeke jien fantan nani konona na anwereta miye farafina gunka ani kele mbe Ukraine o ni Yurishilache kabina fusiru ola. O hukumu konna na anye wile bla ambalma ke excellence ye samakema alba mulu san nega juruka ye ini ula
amba
ika kena samoko bedi
basi tena alhamdulillah
aywa ibora ka korofoka merci sa ambena kuma jamana kuntigi binani ni wulu naka no e Donald Trump ye aka kosegin na barsabu aesa nani sarati kelenge gateme Anana odon aka kalikashian okera era yena Washington DC aywa amau barsabu a bolodara chogomina tumbeke keneba kanga ayela manaka da watikula